This song was created using the N-Track Studio app.
Edu wanta no toka mimi yani furu unoko yani we furu mbe ya sobi jana so watoto wanta no toka kupata kazi changa moto yani furu mbe ya diki pofu kauna moto we vibara zani kama mamba kujadili ya watu ya kwa wa miafungia miatia kwenye maka na mtaja ya kutaji we kweni nani unemogo paya kogopi we jinsi gani we mtoto ifumbili angalia we ulipotoka we msingwa ifumbili usizala dulo wakuta we mtoto ifumbili angalia we ulipotoka we msingwa ifumbili usizala dulo wakuta Eti anayekutaja usimtaja usiogope luka nae Usiogope bato nae Usiogope Eti anayekutaja usimtaja usiogope luka nae Usiogope bato nae Usiogope Eti wananti wananti atia uchizi wananti wananti atia utaila wananipa pa pa wananipandisha misuka wananti wananti atia uchizi wananipa pa pa wananipandisha misuka wananti wananti atia uchizi wananipa pa pa wananipandisha misuka wamefeli 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 wao, walizani wanani bania Weka laga bao, walizani wakini wangia Mtapiga miayo, webongo salao Webongo anijao, walizani wakini bania Sinto panda dao, walizani wakini chukia Sinto pata wadao, walizani wakini ongelea Ndo mwisho wa zalao, na sasa mwendo wagia Na waletea jao, na tozi nisha ongea Sipendi zalao, ndio maana na washindilia Mina washindilia, ndio maana na wakanyagia Mina wakanyagia Webongo salao, webongo anijao Walizani wakini bania, sinto panda dao Walizani wakini chukia, sinto pata wadao Walizani wakini ongelea, ndo mwisho wa salao Eti unae mtaja ya kutaji we kweni nani Une mwogopa ya kogopi we jinsi gani We mtoto ifumbili angalia we ulipotoka We msingwa ifumbili usizala dulo wakuta We mtoto ifumbili angalia we ulipotoka We msingwa ifumbili usizala dulo wakuta Eti wananti wananti atia uchizi wananti wananti atia utaila wananipa pa pa wananipandisha mizuka wananti wananti atia uchizi wananipa pa pa wananipandisha mizuka wananti wananti atia uchizi wananipa pa pa wananipandisha mizuka nipo kwa chigi sina kabila tufanye